Songai shambiki zamiga tiko bola mwida kwambia Kenya neza winja mani obo kolumye Songai shambiki zamiga tiko bola mwida kwambia Kenya neza winja mani obo kolumye Kenda kimya kimwako kila mwiki totamboa kendo kena mei Songai majambiki maya kuza kenda kimya kimwako kila mwiki totamboa kendo kena mei Weekend we poke in the new way kiki one mini boo the guy we show and go ma when we mono che weekend we poke in the new way kiki one mini boo the guy we show and go ma
be the cabin one
Wingi wango matu ya gomau Wanda wa menga chenzane Mwisho wango ma
Last dash, yule di bondo
Nisi, chati zikite fundizia Wingi wango matu ya gomau Wanda wa menga chenzane Uma wayata
Uwe jenzone Melemana, yuni yango
Chakocha, kumukulia mashambiki Mwego kingo maya tiba Mwika sesi ya nana ibeti Mwike tusunge Chakocha kumukulia mashambiki Mwego kingo maya tiba Mwika sesi ya nana ibeti Mwike kwa winge Nyanduka, Nairobi ndanzi tandekwe Wakuwe ya nana mbao Zamba zawa ye yumbanyai Tuande mjaziki Nyanduka Nairobi ndanzi tandekwe Wakuwe ya nana mbao Zamba zawa ye yumbanyai Tuande mjaziki
Hapu ndale Sunga witu na chao
Kino kina mei Winga Winga Sambazara Ea tuto, jenzosu, kamba ya kuza, sima wakabawu, wazi, wazi.
Kutia Danieli, kiaza kawika ntumba sikitui kwa mzani. Baya vya ni ambejo, mimuna wako, edi esia kueke lonto. Zamba nikitui, kiaza ni. Thank you. Luria Sina Molingoli, Mangala Mwem, Sa. Yes.